Okay, so Zinakion. My name is Mike Lee. Well, back then, my name is Mike Lee. Her name is Rachel. Her name is Leah. They're twins. I don't know how they're twins. I don't know them in too much sense. But yeah, so we're back with acoustic session. And yes, so let's get into the song.
Acoustic space, acoustic space. Sio somo, ukasome kwa kitabu. Penzi lifanya harmonize, ufukuzishe marapu. Penzi yoyoyo, nimeleta kwa mlamu vita. Squeeze it surely, nashe kwa leki insta hivo. Sia kupela ashalinae, na kupela pengalinae. Mungu swezi ya hapatai, umucheza mfurai. Kama song ili mekolea,
asa inama. Epu penda mungo, oya inama.
Pasi
penda mungo, oya inama.
Ila mapepi, kama tongi limepusha.
Oya inama, pasi penda mungo. Tushula moya mpanda kana sengo papizu bakalen. Baka doma jota mtueto. Maweleka wapi bebe nangaza presente. So sileka wapi jeri nanganzale. Tengo nyosa ubele kankashete. Palo baba seka o, palo baba seka o, gakole mbete. Palo baba seka o, palo baba seka o, gakole mbete.
Chera naza kitoko, chera naza yele gitoko. Chera naza kitoko, beba naza yele gitoko. Pa fala moe komplike, ma chera mantu jugo matik.
Asa ilama, oh, oh, nago penda
mogo, nago penda mto.
Nyonga kibasi keni nyonga, kaki basi keni nyonga, nyonga kibasi keni nyonga.